Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alal bare sappo jeɗɗi lewru juin hitande 2015, sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi miɗen tawa e nder maison de la presse Bamako. On compititto wiide guɓe noddirtirtoɗe plateforme ɗe koɗe jano keño to menaka to yimɓele menaka ɓe kokkiɓe toon dewtere hollitinde wiide jiiɗa ɓe jaltale ngallure menaka nde so ni armi mali warta nde saha leydi ndi fou. Wakkati joni kanje guɓe noddirtirtoɗe plateforme ɗe ɓe kolliti wiide fana mabɓe koɓe jeeyi to menaka to faa ɓe kollita ɗum wonon yimɓele gomɓe toon ɓe no ɓe kani yaltirde ngallure nde. Wakkati joni jama o jaɓa ɓe kolliti wiide ɓe jiiɗa heƴa mabɓe ɓe ƴeewa anniyo koɓe kani ɓamde dow hen. Guɓe noddirtirtoɗe azawat ɗe ɓe kolliti wiide ɓe garan signinde kaldal e kawral ngal leynoga lewru juin waroro ndu ɗo Bamako ɗo. Wakkati joni ɓe kolliti wiide gueɗɗe fana kani rewde konggi mumen fati kaldal e kawral ngal kalo. Examen ngaji ɓe noddirta baccalauréat ɗi ɗum fuɗɗi bete hande le Mali fou e mangal muɗum ko yaata sukaɓe uynayyi temedere e capanta toon kañum en kani wadde ɗum le Mali fou e mangal muɗum e peccale nokkuji ko yaata temedere e capanɗe jeego. Wakkati joni o laamu o holliti wiide ɓami dow hen heƴoji yalloy ɗum waɗa no ŋeñiri. Sakiraɓe garo o settade ɗiɗo kabaruji Oumar way galo bisimilla moɗon e heɗade. Keño ko guɓe noddirtoɗe plateforme ɗe jano to menaka to yimɓele gomɓe menaka ɓe kokkiɓe toon dewtere hollitinde wiide ɓe jiiɗa ɓe jalta ngallure menaka nde so ni arme mali warta le saha leydi ndi fou e manggal muɗum. Miccitiɗe wiide keño heƴaɓe hakkude ɓiɓɓe mali ɓe kañe guɓe noddirteɗe ɗum woni hon plateforme ɗe ɓe fou ɓe jeeyi to menaka to keɗe Barke Cissé.
Yimɓele menaka ɓe facciti fa laaɓi wiide pelle murtuɗe noddirtirteɗe plateforme ɗe ana kaani faabade arme Mali e MINUSMA haybude ngallure minaka nde. Plateforme e hoore muɗum holliti wiide ɓe garan ɓe jiida ɓe tottodira hakkillaji e dow majjum. Hoorejo gacca kanko Fahad Ag Al Mahmoud o holliti wiide yawti ko yimɓele ton ɓe daardiɓe ɓe keddo ley ngallure minaka nde ɓe garan ɓe jiida e dow majjum ka ɓe naati e ley gendi ndi fa ɓe anda ko woni miijango jama ton o. Gam walde curoɓe dental leydi aduna kolliti wiide yimɓele ton ɓe goni caliɓe jokkitade anniyaji kollitaɗi e ley wattu joni o. Ka hoorejo goto e walde kumaninde deƴƴere e ley ngallure minaka nde holliti wiide yimɓele ton ɓe gana caliɓe yaltugol plateforme e ley ngallure minaka nde ka ɓe gana jarriɓe walde nodditirtede azawad mbiyetede sima nde warta e ley ngallure minaka nde. Ndenno eɗen mbawi hollitidde wiide kabaru o ana heddi e ɓilade e dow ko yimɓele ton ɓe sali jokkitade ɗi anniyaji ɓamaɗi ɗi.
Kanje guɓe tuguiɗo laamu o ɗe woɓɓe noddirti plateforme ɓe kolliti wiide wakkati joni o fana mabɓe jahol ɗum won to menaka to wala fo koni fana gol ɗo jahol fa ɓe jaaha ɓe jewtide e yimɓe gomɓe toon ɓe ɓe kolliti wiide ɓe kaaja yaltude ngallur nde. Wakkati joni yimɓele gomɓe toon ɓe jaɓa e fewi kanje guɓe noddirtoɗe plateforme ɗe ɓe kolliti wiide wakkati joni ɓe jiida e heƴaɓe mabɓe ɓe ƴeewa anni koɓe kani ɓamde ley hen ko. Kanko noddirtoɗo Habala Aga Hamza tawa yo jokko hoorejo walde gaccande keɗe ko Barke Cissé faccintini en dow hen.
Hoorejo goto e walde noddirtirtende plateforme nde faccintani yimɓele minaka ɓe fa laaɓe dow faada yaadu amen e ley ngallure minaka nde. Ɗum woni hollitidde yimɓele ton ɓe wiide yaltugol plateforme ley ngallure minaka nde hana sagginde golleji kaldal e kawral ngal. Nde haala muɗum haalande jama o fuu holliti wiide ɗum hana waɗede ɓe jarraki fewi ko wiya plateforme yalta e ley ngallure minaka nde ko. Hooreɓe men jiidi ton ɓe kolliti wiide ndenagu ngallure minaka nde ana tongi e ko plateforme tawa e ley ngallure nde ko. Nanno miɗe miilo ana hani ko homo fuu daro e darde muɗum. Nanno minen sa yi min ɓami malfe fa min ndeno min mbawa renude kala yimɓele amen gonɓe tumɓere fuu. So wona ɗum wala ko min ɓamiri malfe.
Kanje guɓe noddirtirtoɗe azawat ɗe kanje ɗum wonono guɓe gonɗe to gawo to hollitamede wakkati joni ɓe noddi guɓe noddirtirtoɗe azawat ɗe tinno ciññina kaldal e kawral ngal le noga lewru juin waroro ndu ɗo Bamako ɗo. Sukaɓe gawoɓe hollitama wiyede keño ɓe jalti to gawo to hollitinde wiide jama o an tampi fa handen ley saha leydi meɗi ndi ko jama o haja tan yalla jam e deƴƴere an warta ley nokku o fuu. Ɓe kolliti wiide duul dow hene ɓe kaaja ɗum wonono guɓe noddirtirtoɗe plateforme ɗe keddo fa handen ley ngallure menaka nde ɓe tawda yimɓele menaka ɓe noon. Sukaɓe jokkolɓe gawoɓe kollitir wiide kanko Aboubakarine o yo goto e hooreɓe ɗum woni sukaɓe jokkolɓe gonɓe to gawoto keɗe ko Barke Cissé faccintini en dow hen.
Fada majun yu fabade lawi ciekadi le bangal kaldal e kawral e jokkitade talkuru kaldal e kawral tongandu sappo e joll lewru me bettindu hakkunde gouvernement Mali o e yoga e pelle murtude de den meden darda e pelle noditirtede e semade kollititde wiide be ngaran be tonga talkuru ndu fa dun lato sababuji men njalta e leetidde laaji mo men goni e le mudun o den dido berde de meden hunchana yelaaji yimbele minaka be hore dun woni ko be dartuno arme Mali humano ndenagu ngalure minakande e salanade wiide emenela warta e le ngalure minakande sabi ben pawino e tidal laaji bondi dow mabbe den no sukaabe gawbe fakkiti fa laabi wiide e be njarri arme Mali humano ndenagu nokkuje de dina hakkilaji di walde dental leedi aduna tammi
kanje gubeno di turtade azawat de be koliti wiide fa hande be ngara signinde kaldal e kawrangal le noga lewru jeun waror ndu do bamako do be koliti wiide be ngadi noddango fewde gede de futti nonde o kongi mun en yalla kaldal e kawrangal fati sagga kanko no dirtade almu ag mohammed o yo njado kabaruji walde no dirtade ashiya nde o holliti wiide wakkati jono no ko platform wondi e fijirde kaldal e kawrangal ko idum wawi sagginde do kede ko usman di ko faccentine en do hen
Mina miden jati hono sakiraabe amen be platform be anangondi e farati fa hada kawrangal latade gamen dum famminaaki ko gube inditirtode leedi ankoje calato adindi gouvernement leedi bami le senigo nyande velewru nde to aljeto men kolleti adi di coordination e gouvernement bami le sedafu hejabe adna kanadi jotto pade senigol nyande noga lewru ndu wadde ko gawni me majju dum latoraaki no wira sababe platform be anan ngi be naka fa hande
sakraba do bay niltiti mi jojju modo hello men bemal andal mi noddirta face facebook ngo
tamani
examen ngaydi be noddirta baccalauréat di dum fuddile Mali fu e mangal mudo so wana to kidal tobe kolliti wido hono sukabe jokolbe kanbe imade be an ya fa sukabe jokolbe united temdre e chapantatom le hendube pecchamale nokkuji ko yata temdre e chapande jegom dum wonon le leedi meden di be kolliti wido bete hande kanko ministre komini don kibaru jande do dowre le leedi meden di on wonno to kuli koroto kede ko usman di ko faccentine en do hen
hande yo puddode bak den na pati jeebo denna tinadan yo dendangal kala bibbe Mali fu kaani tinade e o golle malinkobe fu anakaani dartade faaji wayle inde waysere wayde andal nyibugo duubi hikka faadun tipite tiagal hande leede pidide de fu ana e bak faawarde e franci yidu nyalaande sifande li nyalaade tedunde e li leede aduna fu weltare wala na Mali se bak mudum waysenaama le golleji di poccaaki
no lati fu yimbe fu mbawa rentu so kala hala wota wobbe ko liti wiidi bete hande sa jeyi hono ko be kokkato bakki oto idum yafisane wobbe ko liti wiidi du idum tiidi kede ko suma di ko faccentine do hen
komendo ka ko hakila na jetta dum mina gonde imide dum seeda komendo ka le hejo jande hitan di goni ka wattuji tiida laaji ana e nokkuji yogaaji an tiidi mi wawa sifanade hono nokkuji tiida de kan sem jewtaaki no dum worini mide gikede du dum latori ke no yirani sabe ko ndokkam dum fu mi wawi jaabade ko men ndokka ko hakkila na jetta dum ka yo landugal gotal woni ko tiidi hakkilam ko men ndokka hande dum hakkila na jetta dum ka mi hebali tiida lafu ele majju se tayi le hitande ateni ande fa heewi tan dum tiidortaama
ko sukabe jokalbe piyata ballon wono sukabe jokalbe joni duubi noga to nouvelle zelande hulitaande bete hande Mali ka yalti li hen sabi de serbi fi Mali baddi didi Mali wadi baddu goto micite de wiidi taade 99 de duddo Mali yalti wakkati jono serbi kany e brazil kany fiidude tiagal modu du hulitaande Mali kany e senegal ngara fiidude
Union européenne e gouvernement Royaume-Uni e leydi Suède ngoni papatobe studio tamani
sakirabe jeewe yelo don ne le reso ngaji meden yibe kollitiwide don wonon yilar ndu be noddir azalay kay kidal ndu do yilar ko tiagal ko biwito sigaso to kenye be gonno segu le hendube kollitiwide ton jama o wakkati joni o jeewe yelo hono watte fata bibbe Mali fan bay narud damal gotal jaltira damal gotal faande keddo segu do be kollitiwide don wonon hono nyaloma keejena do hajjeji sukabe don wadi kenye don wadi bete handen to segu to le hendube kollitiwide tobernde be tubi hitan hikande don wonon fa sukabe ro be ngatte dewle ila jona ngabbe wodo golle walde ONG de wana e jeyal lamude be noddirta eddi ko kanyo kibiri juude e suudu wondu to seguto homini no hono yirwer sukabe le hendube kokkiton jamaa hakkilaji tinno fati watta bibbe roobe dewle ilan jonaayi tagal mu de ngardam faado kuli korodo be kuli tiwide dum woni non ko be ngato imu gol mabbe gol koko yaata wujnaaji chapande nay e jetti debbo kany e ngoni dum woni hono paddotobe ko he munyen be kuli tiwide le hendu sa jeebe do sukabe robe be gonde haybude ko he mabbe fadi be bama deedi le hendu be kuli tiwide dum woni non imu gol hitaade mabbe 2014 2015 dum holliti o do golle wakati jone be gonde hokkude jamaato o hakkilaaji do hen tagal mu de ngardam faado kaydo dum woni non walde de be noddirta faraba sigi kafo be kolitiwide wakkati jono be ngadi kawrital mabbe to kayito le ngal do kawrital dubbe kolitiwide be ngaran wodo de pompiji nay dum wonon le commune segala o kere duuji gondi ton di be kolitiwide ngarobe waddi dido gal musaddaji fu dum wonon yimbe mabbe gombe jolaare to faransi to ko woni fana de do walde dubbe jaa yalla hono be dirwinirta kibaru jande cellal kanye faabe cakko nguykaaji ngadoji ton wakkati fur nguykaaji dabaaji tagal mu de ngardanti garanti minirem faado sigaaso do be kolitiwide wonon sukaabe jokolbe donnobe moto donnobe dum wonon nego suuji kanye nga to doddu mu en bete hande ko be ngad doddu ndu ko do holi tawet be doggi ko yaata dum wonon kilo ngaji chapande jeegom e jeegom daddu do kanyu no dirte Hamidou Diarra yama kilo ngaji chapande jeegom e jeegom di fo wadi er gota kanye silimaaji chapande tati e jetti sekiraab do katte nyalom hande do kabaruuji meede di kafa hande kedde heda do e seed yewtere meede da no wodi